Kalata ya chiwili ya Paulo yolembela Timoteo. 2 Timoteo 1.
Ndine Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu, mwakufuna kwa Mulungu. Ananituma kuti ndilalike chilonjezo cha moyo umene uli mwa Kristu Yesu. Ndikulembela iwe Timoteo, mwana wanga wokondedwa. Mulungu Atate ndi Kristu Yesu Ambuye athu akukomere mtima. Akuchitire chifundo ndikukupatsa mtendere. Ndikuthokoza Mulungu amene ndimamtumikira ndi mtima wopanda kanthu koutsutsa, monga momwe ankachitira makolo anga. Ndimamthokoza ndikamakumbukira kosalekeza mapemphero anga usana ndi usiku. Ndikamakumbukira misozi yako, ndimafunitsitsa kukuona kuti ndikhale ndi chimwemwe chodzaza. Ndimakumbukira chikhupiriro chako chosanyenga, chikhupiriro chimenechi adayamba ndi agogo ako Aloisi kukhala nacho. Amayi ako Ayunisi anali nachonso, ndipo tsopano sindikukayika konse kuti iwenso uli nacho. Nchifukwa chake ndikukumbutsa kuti mphatso imene Mulungu adakupatsa pamene ndakusanjika manja, uyiyatsenso ngati moto. Paja mzimu amene Mulungu adatipatsa si mzimu wotipatsa mtima wa mantha ayi, koma mzimu wotipatsa mphamvu, chikondi ndi kudzigwira. Usachite manyazi tsono kuchitira umboni Ambuye athu. Usachiteso manyazi chifukwa cha ine amene ndili mndende chifukwa cha iye, koma umve nawo zovava chifukwa cha uthenga wabwino ndi chithandizo cha mphamvu za Mulungu. Iye adatipulumutsa ndipo adatiitana kuti tikhale anthu ake. Sadachite zimenezi chifukwa choti ife tidachita zabwino ayi, koma chifukwa mwini wakeyo adayikonzeratu motero. Ndiponso chifukwa mwa Kristu Yesu adatikomera mtima nthawi isanayambe. Koma tsopano Mulungu watiululira zimenezi kudzera mkuoneka kwa mpulumutsi wathu Kristu Yesu. Kristuyo adatetsa mphamvu za imfa, ndipo mwa uthenga wabwino adaonetsera poyera moyo umene sungafe konse. Mulungu adandika kuti ndikhale mlaliki, mtumwi ndi mphunzitsi wa uthenga wabwino umenewo. Nchifukwa chake ndili kumva masautsowa, koma sindichita manyazi, pakuti ndimamdziwa iye amene ndakhala ndikumkhulupirira. Ndipo sindikayika kuti iyeyo angathe kusunga bwino mpaka tsiku la chiweruzo zimene adandisungiza ine. Uwagwiritse mawu oona amene udamva kwa ine, kuti akhale chitsanzo choti uzitsata. Usichita zimenezi mwachikhulupiriro ndi mwachikondi zimene zili mwa Kristu Yesu. Usunge bwino zokoma zimene adakusungitsa pakutsata mzimu woyera amene amakhala mwa ife. Ukudziwa kuti onse akudziko la Asia adandisiya. Mwa iwowo wina ndi Figelo, wina ndi Helemogene. Ambuye achite chifundo banja la Onesifore, chifukwa iye ankandisangulutsa kaviri kaviri. Sankachita nane manyazi, ngakhale ndinali womangidwa ndi unyolo. Adangoti atafika ku Roma, mkuyamba kundifunafuna mwachangu mpaka adandipeza. Ambuye amulole kuti adzalandire chifundo kwa Mulungu pa tsiku la chiweruzo. Ukudziwa bwino ndi iwe wemwe kuti adandithandiza kwambiri ku Efeso.
2 Timoteo 2.
Tsono iwe mwana wanga, limbika pakugwiritsa ntchito mphatso za ulere zimene uli nazo mwa Kristu Yesu. Mawu amene udamva kwa ine pamaso pamboni zambiri, uwasungitse anthu okhulupirika amene adzathe kuwaphunzitsanso kwa ena. Umve nawo zowawa monga msilikali wabwino wa Kristu Yesu. Msilikali amene akumenya nkhondo sasamala ako ntchito za kumudzi, chifukwa iye amangofuna kukondoletsa mkulu wa ankhondo. Munthu wothamanga pa mpikisano wa liviro sangalandire mphotho ngati sathamanga motsata malamulo a mpikisanowo. Mlimi wogwira ntchitoyo molimbika ndiye ayenera kukhala woyamba kulandira nawo zipatso. Uganizire bwino zimene ndikunenazi, Ambuye adzakuthandiza kumvetsa zonse. Kumbukira Yesu Kristu amenadauka kwa akufa. Ndiponso anali mmodzi mwa zidzukulu za Davide. Monga umaphunzitsira uthenga wabwino umene ine ndimalalika. Chifukwa cha uthenga wabwinowu ndimamva zowawa. Mpakanso kumangidwa mndende ngati chigawenga. Koma mawu a Mulungu sangathe kumangidwa. Motero tsono ndimapirira zosenzi chifukwa cha anthu amene Mulungu adawasankha kuti wonso apulumutsidwe ndi Kristu Yesu. Ndikulandira ulemerero wa muyaya. Ava ndi mawu otsimikizika ndithu. Ngati tidafa pamodzi naye, tidzakhala moyonso pamodzi naye. Ngati tilimbika, tidzakhala mafumu pamodzi naye. Ngati ife tinkana, Yesu adzatikana. Ngati ndife osakhulupirika, iye amakhalabe wokhulupirika, pakuti sangathe kudzitsutsa. Uziwakumbutsa zimenezi anthu, ndipo wachenjeze kolimba pamaso pa Mulungu kuti asamakangana pa zamawu. Kutero kulibe phindu, koma kumango utayikitsa anthu amene akumva kukanganako. Uyesetse kukhala wovomerezeka pamaso pa Mulungu, ngati wantchito wopanda chifukwa chochitira manyazi, wolalika mawu achoona mwachilungamo. Koma nkhani zopanda pake, zosalemekeza Mulungu, uzipewe, pakuti anthu olankhula zotere adzanka nanyozera nyozera Mulungu. Ndipo zophunzitsa zawo zidzaloverera mwa anthu, ngati kunyeka kwa chilonda. Mwa anthu amenewa wina ndi Himeneo, wina ndi Fileto. Iwowo adasokera nkusiya choona. Amaphunzitsa kuti kuuka kwa akufa kudachitika kale. Motero amasokoneza chikhulupiriro cha anthu ena. Komabe maziko olimba, amene Mulungu adawayika, ngokhazikika, ndipo mawu olembedwapo ndi awa: Ambuye amadziwa amene ali awo, ndiponso aliyense wotamanda dzina la Ambuye asiye zosalungama. Mnyumba ya ikulu simukhala ziwiya za golide kapena za siliva zokha-zokha. Mumakhalanso za mtengo kapena za doti. Zina zimakhala za ntchito zolemerera, zina za ntchito wamba. Tsono munthu akadziyeretsa nkusiya zotsikazi, adzakhala ngati chiwiya cha ntchito zolemerera. Adzakhala wopatulika ndi wofunika zedi kwa Ambuye ake, wokonzeka kugwira ntchito iliyonse yabwino. Uthawe zinakulako zoyipa za chinyamata. Pamodzi ndi anthu onse otama Ambuye mopemba ndi mtima woyera, uzifunafuna chilungamo, chikhulupiriro, chikondi ndi mtendere. Uzikana matsutsano opusa ndi opanda nzelu, paja ukudziwa kuti zotere zimautsa mikangano. Ndipo mtumiki wa Ambuye asamakhala wokangana-kangana ndi anthu, koma azikhala wachifundo kwa onse, mphunzitsi wokhoza, munthu wodziwa kupirira mavuto. Akhale wofatsa polangiza wotsutsana naye. Mwina Mulungu angawapatse mwayi woti atembenuke ndi kuzindikira choona. Pamenepo nzeru zawo zidzabweramo, ndipo adzapulumuka mu msampha wa Satana, amene adawagwira kuti azichita zofuna zake.
2 Timoteo 3.
Udziwe kuti pamasiku otsiriza kudzafika nthawi ya zovuta. Anthu adzakhala odzikonda, okonda ndalama, onyada, odzikuza, onyoza Mulungu, osamverana kubala awo, osayamika, ndi oyipitsa zinthu za Mulungu. Adzakhala opanda chifundo, osapepeseka, ndi osinjirira anzawo. Adzakhala osadzigwira, awukali, odanandiza bwino, opereka anzawo kwa adani awo. Adzakhala osaopa chilichonse, odzitukumula, okonda zosangalatsa m'malo mokonda Mulungu. Adzasamala maonekedwe ake okha achipembedzo, mkumakana mphamvu zake, anthu otere uziwalewa. Ena mwa iwo amalowa mnyumba za anthu mkumakanyenga akazi ofowoka. Olemedwa ndi katundu wa machimo. Akazi amenewa amatengeka ndi zilakolako za mitundu mitundu. amangomvera za aliyese, ndipo sangathe konse kudziwa choona. Monga momwe Yane ndi yambere adawukira Mose, anthu amene onso amawukira choona. Nzeru zawo zobuntha, ndipo pazachikhulupiriro ndi anthu olephera. Koma sadzapitira nazo, pakuti anthu onse adzaona kupusa kwawo, monga momwe zidachitikiranso ndi Yane uja ndi yambere. Tsono iwe wakhala kunditsatira mzophunzitsa zanga, mayendedwe anga, cholinga changa, chikhulupiriro changa, kuleza mtima kwanga, chikondi changa, kupirira kwanga, mazuzo anga ndi masautso anga, monga amene adandigwera ku Antiokeya, ku Ikoniyo ndi ku Listra. Ndidazuzikadi koopsa, koma Ambuye adandipulumutsa pa zonsezi. Onse ofuna kukhala ndi moyo wolemekeza Mulungu mwa Kristu Yesu adzazunzikadi. Mmenemo anthu ochimwa ndi onyenga adzanka nayipirayipira, ndipo azadzinyenga ena nkumanyengedwanso iwo omwe. Koma iwe limbika mpa zimene waphunzira, ndipo wadziwa kuti nzoona, paja kuwadziwa amene adakuphunzitsa. Ukudziwanso kuti kuyambira ukali mwana wabazolowera malembo oyera, amene angathe kukupatsa nzeru zopulumukira pakukhulupirira Kristu Yesu. Malembo oyera onse ndi Mulungu amene adawalembetsa mochita ngati kuwawuzira, ndipo amathandiza pakuphunzitsa choona, pakutsutsa zolakwa, pakuwongola zokhota, ndi pakuphunzitsa anthu zakukhala olungama. Motero malembo amathandiza munthu wa Mulungu kukhala wokhoza kwenikweni, ndi wokonzekera anthu kuchita ntchito yabwino iliyonse.
2 Timoteo 4.
Pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa Kristu Yesu, amene adzaweruza anthu onse, amoyo ndi akufa omwe, ndipo potamanda kubwera kwake ndi ufumu wake wa Kristuyo, ndikukulamula ndithu kuti uzilalika mawu a Mulungu, uzilalika molimbikira, panthawi imene anthu akuwafuna, ngakhalenso pamene sakuwafuna. Uzilalozera zolakwa zawo, uzilazudzula, uzilalimbitsa mtima, osalephera kuwaphunzitsa moleza mtima kwenikweni. Paja nthawi idzafika pamene anthu asidzakana chiphunzitso choona, mmalo mwake chifukwa cholakalaka kumva zowakomera zokha, adzadzisankhira aphunzitsi ochuluka omawawuza zimene iwo akufuna. Adzafulatira choona, osafunanso kuchimva, ndipo adzangotsata nthano chabe. Koma iwe uzikhala maso pa zonse, pirira pa zowawa, gwira ntchito yolalika uthenga wabwino, kwaniritsa udindo wako mosamala. Paja ine ndiye moyo wanga wayamba kale kuthiridwa ngati nsembe, ndipo nthawi yafika kuti ndinyamuke ulendo wanga wochoka mmoyo uno. Ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza bwino mpikisano wa liwiro, ndasunga chikhulupiriro. Tsopano chimene ndikudikira ndi mphotho ya chilungamo imene Mulungu wandisungira. Ambuye amene ali woweruza wolungama, ndiwo amene adzandipatsa mphotoyo pa tsiku la chiweruzo. Tsonotu sadzangopatsa ine ndekha ayi, komanso ena onse amene mwachikondi akudikira kuti Ambuyewo adzabweranso. Uyesetse kubwera kuno msanga, paja Dema adandisiya chifukwa chokonda zapansi pano. Adapita ku Tesalonika, Kilesike adapita ku Galatia, ndipo Tito adapita ku Dalmatia. Luka yekha ndiye ali ndi ine. Ukatenge Mariko, udzabwere naye kuno, chifukwa amene uja angathe kundithandiza pa ntchito. Ndidatuma Tikiko ku Efeso, pobwera unditengereko mwinjiro wanga umene ndidasiya kwa Kalipo ku Troasi. Unditengerenso mabuku anga, makamaka aja azikopawa. Alexandro, misiri wa zosulasula, uja adandichita zoyipa kwambiri. Ambuye adzamlanga molingana ndi zimene adachita. Iwenso uchenjere naye, chifukwa iye uja adatsutsa kwa mphamvu zolalika ife. pamene ndinkadzitereza pa mlandu wanga poyamba paja, panalibe ndi mmodzi yemwe amene adabwera kudzandithandiza. Ose adangondisiya ndekha. Mulungu awakhululukire. Koma Ambuye adakhala nane limodzi. Adandilimbitsa mtima kuti ndilalike mawu onse a Uthenga Wabwino, kuti anthu a mitundu yonse awamve. Motero ndidapulumuka mkamwa mwa mkango. Ambuye adzandipulumutsanso kuchilichonse chofuna kundichita choyipa. Ndipo adzandisunga bwino mpaka kundilowetsa mu ufumu wake wakumwamba. Kwa iye kukhale ulemerero kwa muyaya. Ameni. Upereke komoni kwa Purisika ndi Akwila, ndiponso kwa mbanja la Onesifore. Elasto adatsalira ku Korinto, ndipo Trofimo ndi Damsia akudwala ku Mileto. Uyesetse ndithu kubwela isanafike nyengo ya chisanu. Yubulo, Pude, Lino, Klaudia ndi abale ena onse akutimoni. Ambuye akhale nawe. Mulungu akukomereni mtima nonse.